Ramadan mubarak ayaan dhamaantiin bi idinlanaha dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenna heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan la koosanayo Ibraahin oo bisha barakeysan ee Ramadaan ee noo curatay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in bishan uu barakadeedana siiyo. Noo dambi dhaafo intana dhegeysanaysa ee v o eda ku xirnay, inta sida gaarka barnaamijkan ugu xiran inta isguursanaysa, in dhammaanteen bi ilaahay noo dambi dhaafo. Ramadaantan ramadaanteedanu ilaahay nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo. Basbas iyo barwaaqo, ramadaan mubaarak.
Qalbi furan ayaan kusoo dhaweynaa bishan barakeysan ee Ramadaan.
Wachukir rabbi ona baraye bisharana nadegu yidiye sarwa qadi mu'minina bil khair
Ato kasado kele beri intu bala kare soma ila bogo karaba almari
Ato kasado kele beri intu bala kare soma ila bogo karaba almari
Ato kasado kele beri intu bala kare soma ila bogo karaba
Adam bila kaya bil khayr qurbala wishday bil khayr